amazambi.com. Super vibes.
Say good day, it's a disappointment. Yeah.
It's ice cream, ice cream
on the track.
Yes, it's a fact, my police told me good in this apok and the limbike sukuru kuma kusavela kwa bwele sadipu mafudongo sayamba umwe ndilina o undi samala ndi umwe adapita kuti mpeze tola ndizoputa kuma kanavela ene malangison mwina mwake sitakaenda nintango kale lago suta chamba kuma so kuletela akama ndilangisa makolo ndika watenga upepela kuma hindi ntawi
Amama akanena ndilimbike chito Koma kusavela kwa kwele sadipu Kelo ndilindeka kusowa chochita Wondisa kila ndi umwe adapita Dati akanena ndilimbike skulu Koma kusavela kwa zeta ululu Kelo ndilindeka kusowa chochita Wondisa kila ndi umwe anapita
Pesi wesi Monday to Friday atati ankanena ndizivaja keri Koma ine kusemba kukeru kutela ya seri Saki soni makola damgalila panundilindeka kusowa kukwila Ndikati ndaja ndatola mapini kusowa kukona kushana shabini Ndrama za makolo sisa jipusise Kinimbike geri pa mawaza kwa nise Jetankazi koma sokwana ndeno wajendela kusia za chibwana Ndeno wajendela kusia za chibwana Kuri moyo unu kulide chamu yaya makolo tilina woy Kwante na waza mgalila Mawanga wa uzawa kumbukila
Amama ankanena ndilimbike chito Koma kusavela kwa kwele sadipu Kelo ndilindeka kusowa chochita Wondisa kila ndi umwe adapita Dati ankanena ndilimbike skulu Koma kusavela kwa zeta ululu Kelo ndilindeka kusowa chochita Wondisa kila ndi umwe anapita Amama ankanena ndilimbike chito Koma kusavela kwa kwele sadipu Kelo ndilindeka kusowa chochita Wondisa kila ndi umwe adapita Dati ankanena ndilimbike skulu Koma kusavela kwa zeta ululu Lelo ndilindeka kusowa chochita Wondisa kila ndi umwe anapita
www.amadzambiwi.com